Auckland Grey Power is pleased to sponsor this edition of Senior Focus.
Kia ora and welcome to the Senior Focus program. Your usual host Anne-Marie is unwell this week and not able to be in the studio. So we're going to play some music for you to enjoy. This is music from past Senior Focus programs. We hope you enjoy it. And Anne-Marie will be back with you next week.
On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely.
te puti puti pai katohia kia piriki to ma ete tau he tau aroha koe kua nohora kua ngaro I te pō ma kua nora koe ata whai kei kino I te pō kia piri tonu mai he puti puti pai kato Puti puti pai katohia kia piri ki tō ma e te tau he tau aroha koe kua nōra kua ngaro I te pō ma kua nōra koe ata whai kei kino I te pō
Hang down your head, Tom, to thee, hang down.
Basin Street.